wasalunga. Nge wasalunga. Nge wasalunga. Ngingunzi inkomo lelunda. Nge wasalunga. Ngingunzi inkomo lelunda. Menqhamuka basithunzi wena wabona unyawo lempunzi. Abinde kalendu bafile. Amagama agcwele ibhunga singibona sile. Ngintwana encane efuna inyuka tesilambile. Nehlozi livumile ngale ngoma abantu abaphile. Awukhuzi ukhuzi masiqhamuka kusuthuli. Sikhule kanzima sidluphuthu. Wemfesi uhlupha sazobuya ngisusuthuku. You sit to bed, I never lose. Now blow the shit kaboom. I'm saucy black as fuck, like I'm coming from Kaboom. Straight from the jungle, I'm never scared of the baboons. Told I never love her, but she got me in her tattoo. Sidle ngokuthula sinakhuluma suka swana makhwebula zami zone sabukebula sikhonta njalo amathe zulu. Imishi ihlaba kohlungulo usosa amathe nunu. Isikila amandla ebhunu sokudlo kwembungulo. Sokudlo kwembungulo.